是。
Yeah,
baby. It's Rosary. I'm the god. You can never be god.I gave you time to get half of my box. You couldn't even find a Cardi to my Minaj. That's why I still rule over all you figure.
Wameshika top, walotaka kunishika. Wamekufa wote, walotaka kunizika. Afka unaamini, utaweza kunipita. Basi anza kuamini, ale kuzaa bikra. The best rapper, but I don't say shit. Straight to the point like I'm a virgin dick. I send this bomb to these bitches, eh? And none of them could do it in my life. Mugambo wanaruka na kukanyagana. Nataka kwenda peponi, unagopa kiyama. Najiita wakali, mnadanganyana. Kwenye shere ya Obama, kaingia Osama. Usimpenda kaja.
Unasema nini?
Kaja.
Aise usitutishi.
Usimpenda kaja.
Napa tuze mtu inje.
Kaja. Usimpenda kaja.
Takutia ngeo.
Kaja. Usimpenda kaja.
Akademi.
Kisema na nguvu za kiume kuna watu wanabisha. Ila kiukweli kuna muda na di. Na kama unabisha bisha wanaume mnapakuliwa. Hivi nani anawapika?
Yeah. Na kwenye usawa huu utamwogopa nani? Kiamwe nenda kula bata zangu Irani. Na wasiogopi kutupa jiwe gizani. Ndo maana tawila benki alina majani.
With the glasses, use a pussy ass bitch. And I got a fat pussy up in my pants bitch. Go and get a pap smear, get rid of that itch. When I'm hitting home runs before you get to the bitch, hey.
Mugambo wanaruka na kukanyagana. Nataka kwenda peponi unagopa kiyama. Najiita wakali mnadanganyana. Kwenye shere ya Obama kaingia Osama. Usimpenda kaja.
Unasema nini?
Kaja.
Aise usitutishi.
Usimpenda kaja.
Napa sote mtu inje.
Kaja. Usimpenda kaja.
Takutia ngeo.
Kaja. Usimpenda kaja.
Hapa demu nisi wana.
Usawape tarifa usimpenda kaja.
Ukiongea utumbo minaongea paja.
Leo unawachinja kinaga ubaga.
Ule mpambea huku nyuma kakutaja.